Isomo rya 75. Satani agerageza Yesu. Yesu amaze kubatizwa, umwuka wera wamujyanye mu butayu. Yamaze iminsi 40 atarya, maze arasonza cyane. Hanyuma Satani yaje kumugerageza aramubwira ati: "Niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye yahinduke imigati." Ariko Yesu yamushubije akoresheje ibyanditswe ati: "Handitswe ko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo ko atungwa n'ijambo riva mu kanwa ka Yehova." Satani yongeye kugerageza Yesu, amujyana hejuru y'urukuta rw'urusengero aramubwira ati: "Niba uri umwana w'Imana, simbuka, kuko handitswe ngo, Imana izategeka abamarayika bayo bagusame." Ariko Yesu yongeye gusubiramo amagambo yo mu byanditswe agira ati: "Handitswe ngo, ntukagerageze Yehova." Nyuma yaho Satani yeretse Yesu ubwami bwose bwo mu isi n'ubutunzi bwabwo n'icyubahiro cyabwo aramubwira ati: "Nundamya, ndaguha ubwami bwose n'icyubahiro cyabwo." Ariko Yesu yaramushubije ati: "Genda Satani, kuko handitswe ko ugomba gusenga Yehova wenyine." Hanyuma Satani yaragiye, abamarayika bazanira Yesu ibyo kurya. Kuva icyo gihe, Yesu yabwirije ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ni wo murimo yari yaratumwe gukora ku isi. Abantu bakundaga ibyo Yesu yigishaga kandi bamukurikiraga aho yajyaga hose. Muri Yohana, igice cya 8, umurongo wa 44, hagira hati: "Iyo Satani avuga ibinyoma, aba avuga ibihuje na kamere ye, kuko ari umunyabinyoma kandi akaba se w'ibinyoma." Ibibazo. Satani yagerageje Yesu ate? Yesu yabyitwaye mate? Matayo igice cya 4, umurongo wa 1 kugeza kwa 11, Mariko igice cya 1, umurongo wa 12 n'uwa 13, Luka igice cya 4, umurongo wa 1 kugeza kwa 15, Gutegeka kwa 2 igice cya 6, umurongo wa 13 n'uwa 16, igice cya 8, umurongo wa 3, na Yakobo igice cya 4, umurongo wa 7.